again. Kwanza upo kwa nafsi, pili you are my choice. Kwingine misitaki, mimi misitaki. Tatu you so cute, nne you so sweet. Utamu wako welezeki, wewe hawelezeki. Na watasema, na watasema, yani mpaka waseme. Na watasema, ah, sisi kwa jana, ah, pange maulana, ah, wenzenu sisi tumependana, ah, paka milele na we paka milele.